Yo, Mbege CMB.
Such a remarkable sound.
Maisha safari, binadam tu natoka mbali na shkulu na nijeri. Huku ujali pesa magari, ukarizika na ugali misumari. Sema, nataka nini niseme, au nikukose niseme. Eti, suwa nataka uniteme, mina mashaka mapezi shoti yomeme. Wena mimi, oh hey, chukuo na chotaka, nita play. Najuo na mashaka, by the way, kazidi kuzisaka day after day. Kwa pavyabule, vina mazara, hapa na kule. Kila maara, takupenda milele, mapenzi, so masyala. Huna swaga za kishensi, una papara.
Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu milele, hey. Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu milele, hey.
Mapenzi, so bashala. Ujano miza moyo, na unanipara. Roxy Leda, wendo yangu shibe na pokuwa na ncha. Popote na piti, nisi kupotezi. Siku ikifika baby ni kuvishe pete. Bali tumetoka usisahau. Penzi kavunjika kisa weshika dau. Maskini sikilemo kasana. Ukiwa badona ema kuna kushuka na kupanda. Dawa ni kukaza kikamanda. Tuongeze mapenzi, tuongeze mkwanja. Baby over, over, over. Kisha kupata over. Love popote hata iwe kwenye sofa. It's okay, mina nukia makopa.
You know what it is, such a remarkable sound. Keep it down, down, let's go.
Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu wa milele, hey. Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu wa milele.
Mwita dengu ya jiji. You can arise so Ibanae. Good song from Doug Janja na Kebe Toto Mama Kelly. Say single for real. You know what it is. Thank you so much.
Ni only you, hey. Ni only you, ni only you, baby. Only you my baby. Ni only you, hey. Ni only you, baby, only you my baby. Only you my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu milele, hey. Only you my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu milele.